Exclusive from hotvibes.co.
I like it.
Adibwanjapo. Tommy Dina Mafera. One night like ice. This man got you hoo-ha.
Zindabo. Come and enter what's up, okay?
Inayamba mushe, ise mchikondi chati. Ile kutapwa, uniuza, you my one and only baby. Niyama tayo mama na kupenda, niyama tayo mama na kukika. Niyama tayo mama na kupenda, niyama tayo mama na kukika.
Nizo funa kulete chimwe mwe kuliwe baby. Nizo funa kulete chikondi kuliwe baby. Nizofuna kulete chimwe mwe kuliwe baby.
Nizofuna
kulete chikondi.